Chertsy on the beatbox. Doko on.
Let's go. Mwana kumubiri wa ntifwede mazai. Ngabampona machama ni wapunda yezai yeng. Lusaka best and the cronky. Young Pinto. Club ke munga ni tempo. Pinto ni o ship. Mlete mwetin wazimvela no ship. Haba bafana chibere. Shwagani za wanga shanshim. Hine kutapwa we. Hine kutapwa. Hine ku. Inekutapwa we. Onani asipompa. Hao nanga shanshe mweo yusaka. Inekutapwa we. Inekutapwa we ni opa ni mamu ona pamila. Jane yangadi ya mukape muke mwana pamila. Olo lefoya masoka. Tere laba segete sakalo. Tupimu masoka. Nina kwiriri la kemu ni keke na katambala. 991 marapo na katambala. Na fela kemu munga yesu pagulos. Nifuno longa etia prinzo ponyagulos. Nirimu fomonga secho mane palifasi. Mwekuta pifyanga baba mtola malivasi. Ngana ptapa na pati bali nenu. Uko kushumfu wa mkatukusha febali nenu. Watiniri waksa maficha ni nyopura. Foko yanga siyo tuwala ni nyopura. Olo balitiba ni makwesa muwanawa. Hatini njomba na umafe wanawa. Kapke munga ni tempo, pintu ni oshipa. Mlete mwetinu wazimvela no shipa. Hababa fana chibere shwagani za wanga shanshim. Hine kutapwa we. Hine kutapwa. Inekutapwa we. Onani asipompa. Hao nanga shanshe mweo yusaka. Inekutapwa we. Mene uko kwewa makupenda ndiwe mfumla. Maflows ya posa monga vipaka mufium. Tine yang pintu basekete pesti nusaka. Na misi msinga dapo kulusaka. Kapato na maamacha. Kamushi palusaka na ona amacha. Uterere ine iso nindari. Free feature peta fendari. Skat kutoba monga na tila kopembe. Tine waipa pumule chistamu nirembe. Fomfulu kala wapatipi mazembe. Ona bakala wabanienza mazembe. Zima chikia ifoko yangeli sokungo. Mona kuangwisha pungwa isoku. Twitter nchikenga na mayo pamaliketi. Elo nkuputa ulenge na mapalibana keti. Kapke munga ni tempo, pintu ni o ship. Mlete mwetinu wazimvela no ship. Hababa fana chibere shwagani za wanga shanshim. Hine kutapwa we. Hine kutapwa. Inekutapwa we. Onani asipompa. Hao nanga shanshe mweo yusagara. Inekutapwa we. Kapke munga ni tempo. Pintu ni o ship. Mlete mwetinu wazimvela no ship. Hababa fana chibere shwagani za wanga shanshim. Inekutapwa we. Inekutapwa. Inekutapwa we. Onani asipompa. Hao nanga shanshe mweo yusagara. Inekutapwa we.
Joko on the beat.
So there you have it.
Sometimes I was a kid up.
Jump to
Tilly Banks. I see Molito KB. Let's go. Game 6 Niza investments. Ha. What it take? Was a kid at the shine up. Kelly Kelly, the big boss.
Zenwap.com.
I got you.
Don't get it twisted. It's tracks.
Join.